Black and Dan. Touch for set day.
Mbona badi like ship kama upeto kumanisha hii geto na kupaminyesho kesho gonga kitu nyuzi za special geto ni kweja mama pi ataja icho na chotaka kipo kati wengi wanakitaka wakipati wapi ma ex kwenye singo wanipati staki mami bali bie laksati safi sema leo kesho tende wapi na naiti kukubata tukale masaki follow me face tz apu ig why me mbona na pembeni misipati kesu nalo nipa misipati tala kwa mwingine mistaki taki taki
Take your body bounce, make your body move. You are my fantastic, you make my heart lose.
Kila nikikona nasimamisha lady. Umeniliva kama nimekunywa mbege.
Baby you are my valentine. Ukiniacha nita lose my mind again.
Wewe kiboko ya oh oh.
Wewe ndo fimbo ya oh oh.
Wewe
kateka.
All king of the bed. Nafunga goal kwako hata offside.
Lumba.
You know feni ukicheza na your pipe.
Yeah.
You are my controller. Uwe na tani na kichora. Kunde kunde
Kumbo na wate sa watu Kisura cha mama na ilo figa laki bantu Pi, mi, yes, nita kuchona tatu Baba mwenye nuba kama ngoma lama bantu Inuka, binuka, stop, teacher sana chatu Wasi na kipala, spedi kushia na watu Katu, woye wapu sinje baki kapu Kacheza na watu, alafu kani wana watu Bile na kwa mini toto fundi Nivunje kabati, kisha ni kugande kama gungi Mechi zoke nini misifungi, nisoke zeki mwaji Kisha ni kugundi kama tungi Vibe na komesho la mitungi Home missing load.
Make your body bounce, make your body move. You are my fantastic, you make my heart lose.
Kila nikikona nasimamisha dede. Umeniliva kama nimekunywa mbege.
Baby you are my